ishe yaliyo ibiwa yaliyo chukuliwa na Mungu anasema njoo kwangu nikurejeshe nasikia kuitwa na sauti yake anasema njoo kwangu nikurejeshe chukuliwa na mwovu anasema njoo kwangu nikurejeshe nasikia
Thank you.
kurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, nikurejeshe. Nikurejeshe.